Yeah, God, you're trouble, baby. This is when I was working classic. My pal, I see my boy, make a boy. Yeah, mess it, mess it. Sherry Coco, yeah, yani nimchuzwa kwa zangali najiweza yo. Kakusa kidoko mtoto I inateleza yo. Mash eri koko, wendo yangu kipoko. Sufuri ana mwiko, nakupenda yo. I can't live it without you. Swezi spending myself bila wewe. Nime kuzoea baby. Likizo na jipo mwenyewe. Si subiri ya boss. Wana naisi naibiwa naibiwa. Wikendi natoka na wewe. Siwezi kutoka mwenyewe. Wana naisi naibiwa naibiwa.
Wana nifa sana yeye. Wana nifa sana yeye yeye. Kidogo tule. Kikubwa chaja pengine kwa shali ya kule. Wahale nipe nikupende. Tirisha mikoko viwanjani twende. Upendeze wewe wewe. Kama ruba shenyo nikende usinache. Macho yake mwanga wewe nimepania. Baby you calm down slowly slowly utanimaliza. Moyo mehufunga kwa kolisha samaha. Likizo na jipa mwenyewe, si subiri ya boss. Mana lahisi naibiwa, naibiwa. Weekend inatoka na wewe, siwezi kutoka mwenyewe. Mana lahisi naibiwa, naibiwa.